Tyson Fury wa sanduq alamiya.
Tyson Fury is a famous boxer.
Wule yahay taageer yaal badan.
He has many fans.
Fanskiisa waxay doonaysaa in ay arkaan isagoo dagaal galaya mar kale.
His fans want to see him fight again.
Fury wuxuu leeyahay inuu dhawaan dagaalami doono.
Fury says he will fight soon.
Isag waxa uu sidoo kale ka fikiraa howlgalka.
He also thinks about retirement.
Dad badan ayaa rabta inuu arko inuu guuleysto.
Many people want to see him win.
Waa itawabarayaa si cajiib ah dagaalkiisa.
He trains very hard for his fights.
Waxaa jira su'aalo badan oo ku saabsan mustaqbalkiisa.
There are many questions about his future.
Taageerayaasha waxay rajaynayaan inuu mar kale dagaalamo dhawaan.
Fans hope he will fight again soon.
Pope Francis waa hogaamiye ka kaniisadda Katoolikada.
Pope Francis is a leader of the Catholic Church.
Daqiiq Israel waxay u diftay tacsi Pope Francis.
Recently, Israel sent condolences to Pope Francis.
Laakiin way baaqin inay u dhigay si degdeg ah.
But they cancelled the announcement suddenly.
Dad badan ayaa la yaabay go'aanka.
Many people were surprised by the decision.
Safaarad ka soo kala baxay dalal kala duwan ayaa si xoog leh uga jawaabay.
Ambassadors from many countries reacted strongly.
Waxay filanayn in ka falanaya.
They did not expect this action.
Bulshada caalamiga ah ayaa jahwareeray.
The international community was confused.
Qaar dambasador ayaa daabacay bayaano.
Some ambassadors published statements.
Waxay muujiyeen murugahooda.
They expressed their sadness.
Pope Francis ayaa ka jawaabay mahadnaq.
Pope Francis replied with gratitude.
Wujiya uu ku mahadcelinaya qof walba taageeradooda.
He thanked everyone for their support.
Xaaladda aad bay u qasanayd.
The situation was very complicated.
Dadku rajayn in la socon.
People hope for better understanding.
Pedri waa ciyaaryahan dhalinyaro ah oo ka tirsan FC Barcelona.
Pedri is a young player at FC Barcelona.
Wuxuu wujiyaa qof walba xirfadiisa.
He has impressed everyone with his skills.
Many taageerayaal waxay xusuusayaan khuraafaadka sida Xavi iyo Iniesta.
Many fans remember legends like Xavi and Iniesta.
Xavi wuxuu ahaa ciyaaryahan heer sare ah oo Barcelona u ah.
Xavi was a brilliant midfielder for Barcelona.
Iniesta waxaa la yaqaanay dalaaladiisa cajiibka ah.
Iniesta was known for his amazing passes.
Hadda Pedri wuu diyaar ah inuu hogaamiyo kooxda.
Now, Pedri is ready to lead the team.
Waa in tababaraya si adag maalin kasta si korod.
He trains hard every day to improve.
Go'aankiis wuu u dhiira gelin saameystayaasha.
His determination inspires his teammates.
Waa qaawanaya hogaankiis sidii hogaan.
They look up to him as a leader.
Taageerayaasha waxay rajaynayaan mustaqbal ifaya oo ay la leeyihiin Pedri.
The fans hope for a bright future with Pedri.
Isagu guriga riyooga badan.
He carries the hopes of many fans.
Pedri ayaa noqday astaan ururka.
Pedri is becoming a symbol of the club.
Sheekada korodka ayaa dhiirigelin.
The story of his growth is inspiring.
Manchester City si ciyaartay si fiican ka dhanka ah Aston Villa.
Manchester City played brilliantly against Aston Villa.
Tartanka waxaa ka dhacay Etihad Stadium.
The match took place at the Etihad Stadium.
Pep Guardiola wuxuu muujiyay qanacsanaantiisa waxqabadka kooxda.
Pep Guardiola expressed his satisfaction with the team's performance.
Waxay awood u yeelatay ciyaarta laga bilaabo bilowga.
They dominated the game from the beginning.
Aston Villa waxay ku dadaalaysay in ay haystaan hantida.
Aston Villa struggled to keep possession.
Dhinacii guriga waxay dhaliyeen 3 gool qaybtii hore.
The home side scored 3 goals in the first half.
Guardiola ayaa amaanay ciyaartoydiisa shaqadooda kooxeed.
Guardiola praised his players for their teamwork.
Qaybta labaad waxay aragtay ciyaar weerar badan.
The second half saw more attacking play.
Difaaca Manchester City wali adag mar inta ciyaarta.
Manchester City's defense remained solid throughout the match.
Dhamaadka waxay xaqiijiyeen guul qanacsa.
In the end, they secured a convincing victory.
Tactikada Guardiola waxay ahayd mid wax ku ool ah oo si fiican loo qorsheeyay.
Guardiola's tactics were effective and well planned.
Fanyadu waxay dabaaldegay hawsha kooxda iyada oo leh xiise.
The fans celebrated the team's performance with enthusiasm.
Guud ahaan waxay ahayd ciyaar xusuus leh oo dhammaan ka qaybgalayaasha ah.
Overall, it was a memorable match for everyone involved.
Kadib warqadda Kevin Marino Abrera uu ka tagay golaha miyamidada daruuro aan hubantiin ah ayaa dul saaran muuqaalka siyaasadeed.
In the wake of Kevin Marino Cabrera's resignation from the Miami-Dade County Commission, a cloud of uncertainty looms over the political landscape.
Baxnaani Cabrera aan laaqiyo iyo layaab wuxuu kiciyey silsilad falcelin ah oo ka dhex abuuray mas'uuliyiin deegaanka.
Cabrera's departure, unexpected and sudden, has sparked a series of reactions among local officials.
Komishinarada hadda waxay wajahaan caqabada ah in la magacaabo beddel ku habboon.
The commissioners are now faced with the challenge of appointing a suitable replacement.
Fikraduhu waxay si weyn u kala duwan yihiin shahaadooyinka loo deemad loo baahan yahay doorka.
Opinions vary widely on the qualifications deemed necessary for the role.
Qaar ka mid ah arguuraan in khibrad ku saabsan adeega bulsho ay muhiim tahay, halka kuwa kalena ay xoojinayaan baahida xiriiro siyaasadeed oo adag.
Some argue that experience in community service is essential, while others emphasize the need for strong political ties.
Hadda saacadda ayaa qarxinaysa, iyo komishanka waa inuu go'aan ka gaaro si degdeg ah.
Yet, the clock is ticking, and the commission must make a decision urgently.
Warbaahinta maxalliga ah ayaa buuxda oo qiyaas ah imaadayaal suurtagal ah.
The local media is rife with speculation regarding potential candidates.
Warbixin kasta waxay u muuqataa inay soo bandhigayso magac cusub kordhinaysa xiisaha dadweynaha.
Each report seems to introduce a new name, intensifying the public's interest.
Dhexda culaysan xagga xiisadda korodhan, wiciyadaha daahfurnaantu waxay aad u kordheen.
Amidst the growing tension, calls for transparency have increased dramatically.
Marka uu jumada ballanta ay soo dhawaato, jaadka kuma uusan noqon karaa mid sare.
As the day of the appointment approaches, the stakes could not be higher.
Bilaha dhowaan suuqyada Bitcoin waxay soo martay koror aan caadi ahayn oo qiimo ah.
In recent months, the Bitcoin market has experienced an unprecedented surge in value.
Falanka waan xaqiijiyey shan hogaamiyeyaal muhiim ah oo gadaal ka fadhiya isbeddelka la yaabka leh.
Analysts pinpoint five significant catalysts behind this remarkable upward trend.
Kaalwadka koowaad waa xiisaha hay'adaha ee sii kordhaya ee nidaamyada cripto curanay.
The first catalyst is the increasing institutional interest in cryptocurrency ecosystems.
Tiro, Mani, Prominent, Corporations, Hafe, Begun, Diversifying, Tair, Investment, Portfolios, Sito, Inalude, Bitcoin.
Many prominent corporations have begun diversifying their investment portfolios to include Bitcoin.
Habkani wuxuu muujinayaa isbeddelka muuqaalka maaliyadeed ee caalamiga ah, halkaas oo Bitcoin si kordhin ah loogu aqoonsado sidii hanti sharci ah.
This trend signals a shift in the global financial landscape, wherein Bitcoin is increasingly recognized as a legitimate asset.
Intaa dheer, aqbalaadda tiknoolajiyada blockchain ayaa door muhiim ah ka ciyaartay kor u qaadida amniga Bitcoin.
Furthermore, the burgeoning adoption of blockchain technology has played a pivotal role in enhancing Bitcoin's security.
Sida oo kale, ka qaybgalayaashu waxay qabtaan maaliyadda aan dhahaynayn, muhiimadda Bitcoin way sii kordhinaysaa.
As more participants embrace decentralized finance, Bitcoin's prominence continues to rise.
Qodob kale oo muhiim ah ayaa ah aqoonsiga sharciyeed ee koraya ee lacagaha dijitaalka ah, kaas oo kordhiya kalsoonida maalgashadayaasha.
Another significant factor is the growing legislative recognition of cryptocurrencies, which boosts investor confidence.
Ugulay, warbixinta warbaahinta ee Bitcoin ayaa soo jiidatay dhagaystayaal ballaaran.
Finally, the increased media coverage surrounding Bitcoin has captivated a broader audience.
Gabagab, isdhaqan isku xirnaanta arrimahan la talay asaray wax ka beddelka aan caadi ahayn suuqyada maaliyadeed.
In conclusion, the convergence of these factors has initiated an unprecedented transformation in financial markets.